ala noga e didi lewru mai hitane 2022 sakrabe kedi be bisimila modo actujune amen nyaloma hande o mena wondi do Umar Waygalo Umar no nyallirda
mi seli bas voix ICC
Waygalo hor joganda sakrabe amen be hande
sembe kabaruji di jogi don do kikida hande di yidi ni wattu jono sottude yugu yuguji le ngalure bamako ne en kalan ko heewi sukabe jokkolbe fannayri bange mudum sabide be bi dum buri yafude wattu jono ko wonti yedle ngalure bamako de du kambe sukabe ro be so bami faabe joodi ki do mota ngaydi be ngattan koyde mabbe didde fu nokku goto dun ngatobe zippu ngawe kanye kadle ko bilata do en sanne o tawede wiide golle dido golle jena waddude kuteedu fewde mabbe de sise ngaren timire dirki sembe caldi
Waygalo yugu yugu oko ana yida sanne sukabe jokolbe yokabe malinkobe le lindi
so wiama yugu yugu ta en biya hono kadle kanye padele ko nande mudu ko iwrat le cagal leedi so dun nata le nokko tawede wiide sukabe ana korsini dum fu kambe sottobe kaybe mbisa jeewi nyaloma handen o hon kiliya ngabe jottata ko ton sanne ko lati sabab mudun du ko leedi ndi wonti e jukkede ko fa kebe famtar kedde mumudu sama seku
Raida yu bernde yugu yugu ngolumo ngalure bamako na tawe kulentreji fuf njeyteedi e ciogu jafudi sabu dun jati kila na heewi ton
afen mun kad
min min yidi di yugu yuguji buri kadleji mabbe ciotete li butkaji modidi sabu dina ciogu maji ana yafi dina boya du buri kaddandi kalis maji du hewa sanne dun kolsan sukabe lobbal
dem sen pari
kewal kiliam be e tawre fuf njeyobe be beltaki e bi mabbe tono mabbe na famdi dina nden be mi hala sababuji kewdi
arana medwa ciotete ko yata ugnaji sapo sedan le nyoloman gagnalan hande ana tidi mebe fe ugnaji joy mede cioda di ko di kaddu leji no ugnaji nogay mako yowi gagnalan hande ana ya fa ugnaji tiafantade joy di ko goto waddobe di kaddu leji ana tidande joni sanne gaddu e tawere fu men wawa beede cioggu di kaddu leji sum wadi dum kilame sorta
yeyobe yogabe ko holti video sabi embargo lumoji di mbelaadi do watuji di denno be ndar laam ko be fide dabare e min gollo di do jukkoji di
joda do mutu so yoppa koyde mu didde fu bangi goto ka ana yee sanne to sukabe rewbe bamako do hande
a wo fay fe sise ko wodi so be do sukabe rewbe ana golla dido golleji wakkati ja tawan zippuji kanye kadle ko bilata be sanne be bornotobe ba nga buddo mutu di fagasa
o do kabaru ko ana wembi sanne yimbel gombe do dati di e be jidi police en be ngada jukkoje fewde yimbel ngado be dido golleji yalla kasaraji di ana heba sakede fa kebe en famtaare kedo de Mamadou Sama Seku
never ngodne do dato loji koroni para lalla ngabido mutu taxi yaade li ngalure e jip mako billi do sanne o yetraga jodaade bangi goto moto no kanko dun sukabe le koy lycée hewbe non watta tawane forati modo woni hen
kadle yokaji antone sa bonne ken hono jip en nanna modo a tawan den billi sanne do sabi so badde rewbe ko heewi ana jodo de moto de onyo so ne a jodra ki non kadle ma ana wa sekade so ana watti hono de kadoleji ne tiide du jati janta do moto ngaji de samoji a heban kiliyan a nodda hono dogno motoji de a tawan ko heewi mabbe du wawa dogunde moto ni sanne
ko heewi marande yida fe oro sifa sukabe robe jodaade dum mutu denno be dar lamkobe du dati di wadde jukkugo
mi de 3e pont sukade bo ana jodi sengi do di motoji nyande de nyalana dogna motoji de tawa ana liwundran faabe sami bi debbo ge barmi jaati yogabe ana mira hono jodda ko ni dum moto di yo nyaade non hono ben buri kaddam
e wi yimbe le ana hani sariaji dati di teddine wonande notortobe yalla buytude accidentaji kuma daraja me tawde fufu yalla police na sefo do ko war mudun be do hebaga
ponje woni dene to suudu jangirdu dow dogotoro en kan en jeyobe ledde woni sukab jangobe fa heefu ana luwoto chuudi waygol be ngoni tampude sanede
awo fo fi alisise be do sukab jangobe jande doddo wure be kollitiwide cioggu luwasile o do nokkoy dum tiidi sanne be ngadi noddango do fewde lamo yoto yelon dabareji kan firede do hen fa kebe famtare fande kedde Mamadou Sama Seku
nokko ko buri hewde na wodi sukab lokoy medicine e kanye pharmacie point h yo nokkure point g burnde fuf yorude ka sere odo nokku o sukabe lokoy gonbe tunbe na tampi sanne buru fuf sabi ciogu location o berto do hitande fuf tawe dallaji fuf wala hen e bi mabbe
cité 30
ara non medio badi ciudi o nyaaji jeego temedi joy lewru fu ga handen di yi fa o nyaaji jiddi tagal mudo me wondo lafi dian ni wana tampi na sanne ciudi ndi goddi an fandi sanne mede lamdo jumrab ciudi di tinno buita jubdi majji du wela amen
sera don non na wodi nokku lollido keredu bangi goddo ponge nokkure samtinde seden sabi ciogu location di kewa sanne ciogu location e famdude fuf titala goto o sukabe lokoy yogabe jogi
le prix des locations ça diffère
ciogu tudi luansi ana sedi to menen do yogabe ana hokka tudi men o nyaadire temejo yogabe o nyaatadi won tudi ko hakkata fa o nyaaji nay min jey mide mila hitane fu ciogu tudi ana beedo sanne tagal mudu so ad fannu ngun nati ko he majji ana sia sabden di toliji gontun
ki rante participe la ande no wiide nokku kure point h e kiredu ofuf jango be yitraka yubde lebbi jeegom avance madun hitande hurunde tawene hitande jande yo lebbi jeegom micita wiide jande ji dowre odon nokku o fuddi nyande tati lewrume
dun nawta e yawtere amé minimag waygal lewru woni hakkune amé fuddugol imuji timode hitande garojo fuddirde cap
a won fo fi ali sise wattu jono ko warta hakkilaji jamar ndiya tan yella hejoji di fu jangama fatimina suka be du yella be lanni ni kino be kan wadir dido examen ngaji na fa kebe famtar kebe Mamadou Samassi
so be janginirde furuba so be janginobe privé en muslim be fu ful tvd hejo jandeji mabbe di huncina ma hore chapane jenay li temdere yu yargul yeso jati bangal dubi jabbidi di e wi mabbe
so jebi hitan hikare kan e dub kedan di nanne sabu dina dejere heba ma hikkali jandene sanne buri dub jabbidi programme ji amene ko heemudun me waame waddu hikka mede du o hebde jama heewdo ko pastale ni hitan hikare ner
sukabe le ko be dun nono ko non e holti wiide be landinani imuji cakta hitande di
ile hitan hikare mede tijji hebde bag sabu dina murtere golle heewe li jande amene hikka dabdurde ji amende an haani waddade le lebbi tijji ceggandu lewru mede tijji hebde wona hikka sabu dina musena amene jangin amene fawu
par nos enseignants
mi citen wiide kap imuji di puddirta iwde nogay yaade nogay tati juin warurundu jukitato hen def bete e bac wattu juin warurundu don ko christian dakou hebani jutamani gila sikasu
sapo e jegon lewru mai 1977 sapo e jegon lewru mai 2022 wata du chapantna e joy jon ko abba ndima ko leedi mali modibo keta yawti waygal
non wori do laati sababu so sijo tamani wattu jono wad do hen imma daraji gandi parti makko mo neddirta ISRDAO be mbisa e modibo yo bi di lobbo non o wadino imma daraji du ko nayri bangal no mali ha hen tede ndima ko mudun misalu don hal yowede do makko kedde makko ko noddete nohum sidi be o le fedde parti ISRDA o woni ko mo sifi do hen
mudubu yo neddo darni don non sonne kabaru ronde afrique ko yuppi aduna ko o hefama si bonondaji fuf ka sakiti famede wiide bononda fuf wadali fay mududun o jogaki non wona der leddi wona cagal leddi sabi talka en mudubu wadan non imma dara o yebaki fi hewtagol ndima ko leddi mali ngurdam lobbam bibe leddi mali amu mo jama o weltani sanne wakko jun o andon no modibo amno anne mudon no gilla den 1970
don wata en bilki sambe chaldi championnat national di mali hodo woddu
en biyan ala handen AS Bakary Diagne an wondi e fewtude e stade malien de Bamako le on do wattu fo AS Douane Dou fewtan e CS Dougoulou la 11 créateur do waran fide e AS police
match ngaji do waran jukitaade jango altiner nogay tati lewru me hakune joliba AC Kayen Asco wakati 17h puis face Kayen AS Real kayen do waran hebondirde wakati 19h milimila jonka waygal do mi kaddata yottingo kabaruji
en biyan jaddo ngarten haddude dido kabaruji Ali Cissé en jooti suka edo mbawi tawede ne mali fo e mangal mudu anda jotama sanne fatiɓe jaa fe inokko no ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o grenden waro so lamɗo jeɗi